Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te māngai pāho. Neke atu I te toru mano ngā heketea whenua ka whakahoki ai te krauna ki ngā uri o te tauihu o te waka. Kei te heke whakatetonga ngā ika I te mahana haretanga o te moana, ā kei te huāke hoki e te himomo ika hou ki o tātou wai. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Neke atu I te toru mano ngā heketea whenua ka whakahoki ai te krauna ki ngā uri o te tauihu o te waka. He whenua e nei kua roa ngā whānau ngā hapū me ngā iwi e tohe ana kia whakahokia mai. He mea oati e te New Zealand Company I ngā tau kotahi mano e warurau e toru tekau, nā wai ka takahia kinotia tērā oati. Ko e te hio ngā whenua ka whakahokia ko ngā wāhanga o te Abel Tasman Great Walk me te Recreation Reserve o Kaiteriteri. E ai ki ngā kōrero ka noho tonu ngā arahi koe me ngā paparehia hei wāhi tū matanui. E ai ki te hio ngā uri o ngā tupuna o Wakatū, e ai ki a manahi te Hiakai Gardener, e whakai ana rātou kia tai atu ngā manuhi e ngari me manaakitia te whenua, te moana me ngā awa.
Ai, nau mai hara mai te iwi ki oku moana. Āna, nau mai hara mai e te mutu e te ao ki hoku wāhi. E ngari, ki kauara nō koutou e pōriro hia I oku whenua, ki kauara nō koutou e whakatūkino I oku whenua. Me te mea te hoki, Ko enei whenua, he whenua taurikura nōku ake nei. Nōku iwi, nōku hapu, nōku whānau. Nō mātou katoa.
Kei te heke whakatetonga ngā ika I te mahana haretanga o te moana, ā kei te huāke hoki e te himomo ika hou ki o tātou wai. E ai kia Shane Jones e harano ngā kaihao ika te he I te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarereke. Nō reira me kaua e hamahama rātau e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou mo e nei hopukanga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
Wow, ko te tahi rongoa he pēnei. Ki te riru mai ako e roto I tō kūpenga, ngā ika tauhou, take I tai mai e ngā ika nā te huārere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr, I etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki I hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, I te wā I waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana I te tangata kia tā ai te hopu I ngā ika. Koerere kē te huārere.
I hokona e ngai tahu te 33 ōrau o ngā hea I te kamupene manaaki I ngā pokapu tiaki manuhiri I Pilpiltahi arā I a Milford Sound Tourism. E ai ki te kai whakahaere o te runanga o ngai tahu e ai ki a Justin Tipa, ma tēnei whai wāhitanga ka kaha ke te tiaki I o rātou anō whenua, ā ka whai wā hoki rātou ki te tohatoha I a rātou kōrero I tō rātou ahurea me tō rātou hītori ki ngā manuhiri ka toro atu ki Pilpiltahi.
Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina hoki ngā manuhiri I runga anō I ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu I te whātakau tau tēnei kamupene mahi ana I āna mahi. Nō reira, ko tā ngai tahu pēa he tuku I o mātou kōrero wa mātou tikanga kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o Pilpiltahi.
Kua rua tauno o te wā I rehuatia te whakaaturanga o te tiriti ki te peita pango, ā kua whakaitia te waka haurua kia kuhu anō ki te whare taonga o te papa. E ai ki te māngai o te waka haurua e ai ki a Haimana Hirini, I tō rātou tāngā atu I matapauria I te mea I tohu noa te whakaaturanga, he rere kētanga kei ngā putanga e rua o te whakaaturanga rā, engari kaore I whakamāramatia aua rere kētanga.
Tō mātou taenga atu ki kō I te ai he aha te āhuatanga o tā rātou whakaatu. Ai, kei reira etahi mea rereke ki etahi pea kua pai ake te whakaaturanga. Hoi anō e whakaari noa nei I te he rerekētanga tō tēnā taha, tō tēnā taha. Kāre rātou I te āta whakamārama he aha huki aua rere kētanga. Ka whakaro ake heka, maumau taima.
Ki ngā take hā kinakina. Kua ari haina te tumi whakahaere o Netball New Zealand a Jenny Wiley. Ai ai kia Wiley ka wehe ia i tana tūranga kia nui ake tōna whai wāhi ki tōna whānau. Ai e whai whakaro ana anō hoki ia ki etahi atu aramahi. Kua kawe ia i ngā haipapa o tēnei tūranga no te taurua mano te kaumā ono. Hei tāna kua nui ngā piki me ngā heke i tēnei taum o Netball New Zealand. Tai atu ki ngā raruraru pāpāhotanga me te whakatārewatanga, te whakahokinga mai anō o te pauako o ngā rarauhe hiriwa a Kahurangi Nolin Taurua. Ka timata te poari ki te whai tumi whakahaere hou a te tau e heke mai nei, a ko David Cooper te kaihautu taupua i a te poari e rapu ana i tētahi kaihautu hou. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai.